I love you. Love you for who you are, not for who you want to be. Yeah. Hey, ipo tu huko nakupenda. Yeah, ipo tu huko. I love you. I love you, ipo tu huko nakupenda. Hey, ipo tu huko. I love you.
Yeah.
I love you.
Hivo tu uko baby. Nakupenda hivo hivo tu my lady. I know I'm crazy, but baby I love you.
I love you.
Mi hujaribu daily nikuwe better man kuliko yesterdays. Kuteleza sikuanguka baby. Baby I love you.
I love you.
Na ni hivo tu. Urembo si sura na kilo tu. So much more to you if you only knew. Your beauty, you're lovely just as you are.
Ipo tu huko nakupenda.
Yeah.
Ipo tu huko. I love you. I love you. Ipo tu huko nakupenda.
Hey.
Ipo tu huko. I love you. I love you.
Hivo tu huko baby. You will find a man who was worth the waiting. Maybe he won't drive Mercedes, but baby he love you.
He love you.
Na hata taka changes ata kukubali tu hivo baby. Bila we kubleach na kumeza tembe. Baby he love you.
He love you.
Hivo tu juu urembo ni tabia na heshima tu. Roho safi na kunipa morali tu. Amini, you're lovely just as you are.
Ipo tu huko nakupenda.
Yeah.
Ipo tu huko. I love you. I love you. Ipo tu huko nakupenda.
Hey.
Ipo tu huko. I love you. I love you.
Yeah. Samora ali to show. You can never part ways with yourself. You are who you are. No amount of money or makeup or anything will make you feel more beautiful until you love yourself as you are. Yeah. Na ndio hivyo man.
Hivyo tu.
Hey.
I love you.
Apana choka.
I love you. Hivyo tu.
Hivyo tu huko. Mi nisha kupenda. Si ujipende pia. Maisha itakuwa mia mia. Big up Mihaji Prinia RK. Na mi mwenyewe bwana DNA. Love you all. Nando hivo. Another banger. Next time.
I love you.
Ha ha ha.